call me DJ Perez.
Come on, dig young and here. Sama chuma chini. Nami mungu kani papa kuka kando yako. Come on, dig young and here. Sama chuma chini. Nami mungu kani papa kuka kando yako.
International boy, DJ Perez.
Come on, dig young and here. Sama chuma chini. Nami mungu kani papa kuka kando yako. Mina furaha na mani. Mapenzi ya dhati. Nae nipasi ya waiona. Indani juu kifo cha mende chali. Party to party. Monday to Monday. Indani juu party to party. Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
The international boy, DJ Perez.
Vicky Bandes.
Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sio zawadi. Wewe wa thamani, kanipa Maulana. Oh Maulana, wewe zawadi. Wewe wa thamani, kanipa Maulana. Body to body, and I need you. Body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
Baby, you are my angel. When you're as a woman,
ya furaha moyoni. Mezi kushiba tangia kautumbo, kata nitosha kaugai. Oh yeah. Una nipatia mana, nilisha galia sana, na kujikatia ndama. Oh la la le. Oh una vyo nipatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le. A baby you are my angel, mwenye raha za miwezi. Oh, oh my gosh. Let me sing for you. Let me sing for you.
On the ones and twos.
Unanipenda aje, uwezo toka tutama. Hata nikose aje, oh yeah. Si baby umeshinda wote, utani wacho tani sote. Sita kulinganisha na ye yote, yote.
Baby you beautiful, one in a million, wonderful. You're tough like a lion, I can't do without you.
Call me DJ Perez.
Johnny Cooper love, you can get to you too. Tutambe yata saldito, tule matumbo.
Nita ishi na we niwe grandfather. Ni ishi na we niwe big boy. Unafusonga jagalu na ni murder. Niruhusu to your kingdom.
My love, simi niko na tatu. Kumweli wangu meandikwa baby I love you. Kamejika bila kudu. Asinjo kumbata nipige busu.
Busu unanichanganisha ro. Na nina poku busu. Unanichanga musha moyo.
Kane omni kuteke nye siya tupeke jen. Na maagui makule mateke. Kane omni kuteke nye siya tupeke jen. Na maagui makule mateke.
Asinjo ni kupe odilo. 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 Mapenzi ya kato hindi kutila. Kutila. Kutila.
Njoni kupe ojina. 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 Njoni kupe kupe ojina. Ojina. Ojina.
Hoya mama unanituliza. Niki yangu kunani ukota tena. Mama unanikumbusha. Hata iwe ninu panipenda.
Oh, I'm nothing without you.
Guide it. unanieleleza. Sina cha kusema unajieleza we.
Unanieleza. Unanieleza. Sina la kusema unajieleza we.
Ananema, anakura soro na minyama nyama. Chana chema, nakivisha pete kabla lija za majua. Ni kwa nema, kukupata wewe na unazari sana. Nipende mama, na muomba Mungu nazisidisha na tu. Akikula na kula, akilala na lala, nitalala. Chana kudura na dama pezi ya mwala. Acha ni vya yere yere. Nezilizidi mzani kuzito. Ongera umeitimiza ndoto. Mtoto mtoto jicho jicho mikwangu shere. Nifunge kama nisionoke nizibe nisione. Chochote nikianguka uniokote ni deke deke.
Konde mapaka mapepe nilishe baka ninenepe. Wakituona watu kwepe wawewe seke.
Unanikoleza, unanieleleza.
Unanikoleza.
Sina cha kusema unajieleza we.
Unajieleza.
Unanikoleza, unanieleleza.
Unanikoleza.
Sina la kusema unajieleza we.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji eh. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail. Uda nilituma kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka eh. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu, tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, excuse ya Mkenya akikunyima pesa. Atadai Buda, I wish ungenipigia mapema. Always imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia mother. Sai sai tu. kuja Kenya, heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kiegonyi wa matatu. Kwa nini? Uliza Mkenya, atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting. Okonkwo, karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, si Masai Mara tu, tu. Tuna madem peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo,
the international boy, DJ Perez.
Body baby kate vina nisha kupenda siku jui ata jina muka kupa body wala somu china hakika nita ikati ya bima e
loko loko. Oh baby, oh baby, oh baby,
hey. Oh baby go gaga again for me, kondisha mizu kasisi wala tatizo so pesa kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now, 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 baby go down now now now.
Oh, kata wina wina wina, I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I dey call on you, harder. Nobody fee understand. Nobody fee understand. I say, in my life, you be harder. In my dreams, I dey call on you, harder. Say me can tell you something. Omanicha. Go down down, Omanicha. Go down down, Omanicha. One more time, I say Omanicha, Omanicha, Omanicha. Baby go down down, Omanicha. Go down down, Omanicha.
Baby go down now now now, 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 baby go down.
DJ Perez on the ones and twos.
The way you love me, nakunda mwenzako. Tumeumbwa wawili wili, wendo moja mimbili mbili, usijinyoshaga pili pili, nipachia wako. Nobody interfere my love, nobody can love you like I do. Nobody interfere my love, baby nobody, yeah. Nobody interfere my love, nobody can love you like I do. Nobody interfere my love, baby nobody, yeah. Sukari guru nelamba, ushanifunga funga mwenzako. Tunde nyumbani kwa mama kuone, tufike Tanga na babu kuone. Usijifanya mwenzako nsonone. Oh my love, oh, me and you, I swear baby
Nimesha kwa mapenzi la huyo mvulana. Sijui nifanyeje. Unanishangaza tambu sote mina kolea. Unaniliwaza jinsi mamu navonipea. Na jinsi tamu navoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu navoingia. Ni kama keki ya vanilla. Nikwambie jinsi najisikia. Nikikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka kidogo. Nipate.
Nipe yote.
Nataka kidogo. Nipate.
Yote yote.
Nataka kidogo. Nipate.
Nipe yote.
Nataka kidogo. Nipate.
Yote yote.
The International Boy DJ Perez.
Inamana, umenishika taiti. Umenibana, unanifanya wako sifurufuti. Unaponimaliza, kwa sauti yako ukinita. Yani kama diva, Cinderella señorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka
wache kunibiza haya.
Usihofu mpenzi we. Niko na usitishike. Jua lichomoza na lizame. Na kupenda vile vile.
Enda gachumu changu we. Nita kubirambu nisikuriche. Tuwari ngalevu latnye. Forever I will call you my baby.
Unapunita you know my data. Yani if you leave you my data. Baby you take me places.
Ukinilola tu na disolvo. Kuna nigesa na mapenzi tani telepo. Katungula kana tete mishanzone. Angine siyona uza ni henda kibosu. The best day is when I saw you. Atuza ni mwimu duniani ni sofi. Ukihakeyo hiyo kukisha kuso beautiful ni baba yonaria utu wanzizi tasinzo gugai.
Usihofu mpenzi we, niko na usitishike. Jua lichomoze na lizame, nakupenda vile vile.
Enda gachi umuchangu we, nitakubwira mbuni siku riche. Tuwari ngalevu lakye, forever will call you my baby.
Unapunita you know my dati, yani hivyo livyo my dati. Baby you take me places, my dati, my dati, my dati.
Kutuleta pamoja ni kwa mpango wa Mungu ili tuwe pamoja na ndio ile siku nimekuwa nikingoja kwa sana ndio ile siku mama nimekuwa nikingoja kwa sana yani leo ni leo tunafurahi leo penzi letu litanoga leo yani leo ni leo tunafurahi leo penzi letu litawachoma leo. Tunafunga ndoa, ndoa, ndoa. Leo tunafunga ndoa, ndoa. Masheri, my baby.
Tunafunga ndoa, ndoa, ndoa. Leo tunafunga ndoa, ndoa, baby, my honey.
Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo tunafurahi leo. Penzi letu litawachoma leo.
The International Boy, DJ Perez.
Calling me, 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 cal wanna speak to. Pardon me for what I did. The heart can be deceitful. What I did in the past is not okay. I admit it. That's why I decided to express it through the lyrics. So Shikasimu, Shikate this time. I know that you're mad, na naelewa, it's fine. But what will you achieve na kukosa kunisikia? Na we mwenyewe unajua unanimiss pia. Umeni block IG, so siezi kukuhola. Ukani blacklist life pale kwa true caller. What a pity though, inakatu na cheza breaky joe. Ndo siku oni squeezy na sikio natembia ukitipito. And side shows all new si muhimu. And hopefully utawacha kula ndimu. If you can leave it in the past, na shukuru. So come on baby girl, shika simu, it's OG.
What up, what up, they call me Masa Uchi, Kenyan boy, Mr. La Vida Loca. And I'm chilling out with the international boy, DJ Perez. DJ Perez, the baddest DJ, I'll see you.
Kama mapenzi tiba, obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara, obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, baby, unani control. Umeni teka, umeni overdose. Tukiwa kwenye show, walivuruga kabisa kama chizi. Oh baby, unani control. Na vilo kinitazama kichokosi. Unani tuliza fujo, na kuwa mpole. Unani maliza baby.
Umeni shikshika.
Sina wakumpa mana usha nichanganya.
Umeni shikshika.
Na moyo wangu kwa nyanga nyanga nyanga.
Umeni shikshika.
Usijo kani kimbia kani acha vumbi.
Umeni shikshika.
Pongezi zende kwa mganga ale kufanya uniteke teke. Umeniua kwa upanga, tena kanipiga na mateke. Umenifunga minyororo na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo na kwako siongei. Baby unanikontrol. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show, wanifuruga kabisa kama cheese. Ah baby unanikontrol. Na vilo kinitazama kichokozi. Unanituliza fudo, mina wampole. Unanimaliza baby.
Shika,
shika. Sina wakumpa manusha ichanganya.
Shika,
shika baby. Na moyo wangu kwa nyanga 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 yeah.
Shika,
shika oh. Sijo kanikimbio kaniacha vumbi.
Meni shikshika.
Takenya, 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 takenya. Takenya, 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 takenya.
Katerina yuma desire. Toto flani hivi moto fire. Umenishika ni mambo mbaya.
Yani Katerina wanipeleka haya. Kili ya yumba fikra inagwaya. Moyo wangu webu ita fire, oh fire, oh fire. Usaya kuluna na weka vocha. Kupigia ufurai. Ukichelewa mama utani kosa. Baby I go die. Basi leo napata uoga. Akili yangu na ikoroga. Wanasema itu meniroga. Kama kweli ongeza tena.
Anakili manyuma kwa mkongongo. Icho kiuno sasa kwa mkongongo. Kanyumba plani hivi ka udongongo. Kombola, 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 kombola. Kombola, kombola.
Kitembea kama kana tege. Juma kama kamefungwa debe. Yani kana tege. Juma kama kamefungwa debe.
The international boy, DJ Perez.
Sijamaliza kulana nawa.
akili meniruka na pagawa. Akaka toto nesika na dawa. Amenishika aswa na chachawa. Watakuja kishu, watakuja mabisho, watakuja washua na watamwagado. Katerina kataa wesema no, mana nitalia nitaumia no. Msafara wa mamba hauko sikingi, majungu simtaji twende tukachende. Wacha waseme mama yetu siyaende, wacha walielie mina wetu kende. Anakilima nyuma kwa mgongongo, icho kiuno sasa kamkongongo. Kanyumba flani hivi kaudongongo, kombola.
Shawaiwa mwendo na mitindo kama Rosi Hatinto. Shavuni hizo timpos hazijaniacha salama. Mama ulivyo simple, haujapaka ta maskara.
Sinasema kifesi anata pimpo, ndefu yake shingo chuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chingo.
Cause you're beautiful mama, minongo tujua ane bada etuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. Cause you're beautiful mama, minongo tujua ane bada etuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane.
I guess I'm in love,
I'm in love
with you. I guess I'm in love now.
I'm in love with you.
I guess I'm in love.
I'm in love. I'm in love with you.
I guess I'm in love.
I'm in love. I'm in love with you. Fisher,
natenda wewe sokotika, heshima unayo naridhisha, natenda wewe ndo malaika.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike, hakuna mwingine mpaka wanizike,
hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike, hakuna mwingine mpaka wanizike.
Mashallah, urembo wako hauna doido. Mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Mashallah, uzuri wako hauna doido. Mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Kukuni menoga, 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 menoga mama. Sitoki mwingine, mimi na wewe. Uko mapenzi, menoga, 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 menoga mama. Siendi kwingine, kwa wewe.
Te amo, oh te amo, oh, oh. Te amo, oh te amo,
te, te amo, oh te amo, oh, oh. Te amo, oh te amo, oh, oh.
Ay, mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Tundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta, mm-hmm. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
weke kwa mutima mangi,
nicheze
kisha tudigi digi,
nicheze, nicheze.
Sinipe kimia kimia nipe zile zako, mie kwenye flow, kuja nicheze na we, cause boy I'm on fire, ichome kwa juu. Mishe jimwaya kwa makarafu, parafu, usha niweza we, unajua anapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
weke kwa mutima mangi,
nicheze
kisha tudigi digi,
nicheze, nicheze, nicheze
kama lamba lolo,
nicheze
weke kwa mutima mangi,
nicheze
cheze kama jigi jigi,
nicheze, nicheze, nicheze,
nicheze.
Kwake chambo ndo ananifanya na waza.
Call me DJ Perez.
Chozi langu wapi chanzo, limegeuka tangazo, sisemi kanyamaza, mm-hmm. Saya menifika gamania, napuputika gamania, inaumia.
dema, ndofu kibori sina jema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mimi umenikoroga, umenikoroga, najichosha bana. Naezeka mabati, naziba nyufa, ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi, na misi na utaga na mkisi, wenda ndiyo yeye ananiumiza, wenda ndiyo yeye bari yangu nyambizi, wenda ndiyo yeye zigololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga, umenikoroga,
kwenye vua kutoa si hofi tena, we kwangu kivuli, malipo jasira kusimama kwenye jua tena, kwako sikawi. Michezo ya karata rata na ipata pata bashasha, anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata. Oh my baby perepe, oh my baby ni peperepe pare papa
pepe, kipepe wani pepe kujo toli sini pepe.
Oh my baby perepe, oh my baby ni peperepe pare papa
pepe, kama tato ni pepe ni pepe ni deke deke.
Watch your net, bahari ya mapenzi, wogere. Ta kwa nguzo yako, tasimama wege me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Shante usugu, komando. Kwa mapenzi yako, sis king, oh. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. What a judge, kwa kuna potenjia. What a feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia, ni kipi unanipikia, na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja. Chao wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Oh my baby, oh my baby ni pepe repe, pare papa
pepe. Pepe
wa ni pepe kujo toni sini pepe. Oh my baby, oh my baby ni pepe repe, pare papa
pepe. Kama tato ni pepe ni pepe ni deke deke.
Watch your name, bahari ya mapesi, wogere.
Ta
kwa nguzo yako, tasimama wege me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. They call me King.
Oh baby come close baby boo, I wanna give you everything babe baby boo. Oh baby come close baby boo, I wanna give you everything babe baby boo. Oh baby come close baby boo, I wanna give you everything babe baby boo. Oh baby come close baby boo, I wanna give you everything babe baby boo.
The International Boy, DJ Perez.
Yes,
sounds by
Abba. Hey,
boy. nipate wa kunipenda aniridhie kumoyo. Niepushe na matapeli wale wa kula na kwenda, mimi nimeumbwa na choyo. Aridhike na changu kidogo changama, asiwafate madanga. Shida zake ziwe zangu hadi kesho kiyama, tupate na vifaranga. Sifa ya mume jando jando, kiuno kiwe mkando kando, aki mimi na ajazendo ni mnanganie. Mchungaji mikondo kondo, vita yangu komando mando, michepuko iweke kando, wasinibie. Kama niki
kama
tabia, sura shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiuka njia, anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema, bati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Chanda chema, na manisha sitogongewa, wana wasi michore. Insta kufollow warembo kawaida, itabidi azoe. Sio maswari kankonida, sipenda gima yowe. Kondomu akikuta mfukoni, asiulize za kazi gani. Simu nikapoke chooni, asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online, unachati na nani. Taza mwizi arobaini akinifuma one tutani.
Kama niki
nguma ina kesha mpaka che
mpakache,
tunachekecha chekeche
chekeche,
mwendo wa utembe tembete
tembete,
wenye roho chafu hapote. Baby, oh I love it, I love the way you do that to me, let me want it for you. Oh baby,
baby njon njon njo, nikupe manjo njon njo. A baby njon njon njo, nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
International boy, DJ Perez.
Yo, si umejibeba na cheki hizo haga, ndani ya dera. Kwezi mitu aminjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu mecha. Kujeni kupe motaratara, nataka tuende geta, tuende kudaradara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha hadi ucheke. Nikulambe, nikumange, nikuchape, 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 nikuchape. Excuse me, iyo haga inaniita, inakata munitekula kama mchicha. Kenya mwoni takupo siku mzima, haduki niona unenda kujifiche punjo.
Bas baby njon njon njo, nikupe manjon njon njo. A baby njon njon njo, nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
nita Sultan Mswahili. Jovelino nita kwa mziki shoto. Shoto, shoto.
Upate choto kidogo ikikupanda nyonya na 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 na. Girl you make me loco. Unavyo nibembeleza kwenye usingizi doro mitoro. Hata watete wanune misi kuwachi solo misolo.
Kama wanyama unavonipa mwanzo na data.
Oh yeah yeah. Sasa mbuwa nyonyeshe shana. Unavyo kata ndo mina data. Kinichambue kama karanga. Unavyo nibembeleza kwenye usingizi doro mitoro. Hata watete wanune misi kuwachi solo misolo.
Mifupa hatutachoka,
nipe kukamanda kukomini soja.
Zoezi liwe tupu bila doji.
Kifo cha kambale, lala. Tumetoka mbale, mama. Mwenzako mihoi. Na mato ya kishua kama toy. Kwa penzi na kona lewa. Oh, mama kweli nalewa. Hivi ni we mwenyewe ama ngekewa. Oh, ama mama ngekewa.
Cheza, mabawa, mabawa, mabawa. Ufura yangu. Cheza, mabawa, mabawa, mabawa. Dofura yangu,
cheza mabawa, mabawa, mabawa.
Dofura yangu,
cheza mabawa, mabawa, mabawa.
Dofura yangu.
Nanta kuita badai, nataka ni kubebe kwa mugongo. Nikulishe mugongo, ule mzidishe na mikogo.
Wangele, wangele, wangele,
wangele, wangele.
Kisabari za mirago. Wangele, wangele, wangele,
wangele, wangele. Mama, get this time for you. I'm on a special feeling. Baby, je caché. Baby, je caché. I'm on get this kind feeling. I say na sweet good feeling. Yeah, baby, je caché. Baby, je caché. Your body so fine, no need visa. You dey make me go loco. Yeah, your body na fire. I'm a liter, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Nobody bad like me. I say nobody she stay like it. Oh yeah, love me all the way to. Baby, you got shit. After the party, say we don't go to my place, go to my place. Love me all the way to. Baby, you got shit. Oh, and after the party, say we don't go to my place.
The international boy, DJ Perez.
Make it all day, go to the. I want you 100. Baby, make me come, buddy. Now you get our body. Not there for your case. But you go to my place. Not there for your mother. Gonna make you overcome again. I want to this kind of feeling. I'm on a special feeling. Baby, check out shit. Baby, just cash it. I'm gonna get this kind of feeling. I say that sweet good feeling. Yeah, baby, just cash it. Baby, just cash it. Love me all the way to. Baby, just cash it. After the party, say we don't go to my place, go to my place. Love me all the way to. Baby, just cash it. Oh, after the party. Go to my place.
Oh my love, when I want to cry, I know ways into do. Now go close my eyes, start to dreaming of you. And when I want to die, I know ways into do. I got life for your body. Take my life with you. It's you.
Follow at DJ PEREZ 254.